Jini so kushanga magorofa. 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 Makolo makolo wamepigwa dolo ya solo. Si wachi kiporo, wengine kama mimi sioni. Nusu mtu nusu jino nisomi. Unanipenda usiniweke moyoni. Nakutana mchana na kuacha jioni. Ukinipenda ni confirm. Ukinipenda ni confirm. Ni confirm. Ni confirm. Jini so kushanga magorofa. 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 Sina kiki wala starter. Nawawasha masaka. Nawavukisha mipaka. Wanawaka. Nawaloesha nyakanyaka. Wanagawa tu mapapa. Wengine kama mimi sioni. Nusu mtu nusu jino nisomi. Unanipenda usiniweke moyoni. Nakutana mchana na kuacha jioni. Ukinipenda ni confirm. Ukinipenda ni confirm. Ni confirm. Ni confirm. Jini so kushanga magorofa. 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 Shanga shanga, jini so kushanga mata. Jini so kushanga shanga, jini so kushanga mata. Jini so kushanga shanga, jini so kushanga mata. Jini so kushanga shanga, jini so kushanga mata.